downloaded from ilovezedmusic.com.
Emotion touching. You're all over this, Chefy.
You know what this is? Another touchdown off with Tenman's production.
One.
Dollar.
Ninga chai describe for happiness ni namfela. Peba na niuza udi munjila upwela. Na niuza news ni mulamu wanga Julia. Ati semeki muzankara na kajunia. Tinaguli latu majaipa na matoi. Kai tinamfela kuti wenze baby boy. Zina nenzo planning akukuita na hupe. Daba wenze saini ya vintu vamushe. Inena mai wako tenze kudintira. Paka yonse 9 months kusila. China ipa chape pa very last day. Unachoka okufa denze libese.
Love you, I will always love you.
Na kuseni ni mankala teili ni piti samo peni. Sembe wenzepo ushe sembe wenzepoa. Pamuvili sembe unapala na nanda. Kushenga walisapala monga batate wako. Uloche mupondo monga vanko wako. Anyway niziva uli happy kumuamba. Say hi kudishoni mukamba. Mfana wako eve anabwela sefle. Guess what, mushia ringa birthday. Koma osa wala first born indiwe. Eve ni kelo zina nilindiwe.
Love you, I will always love you.
Kumana, kuja ku heaven ikosa ni ibala. Meantime unifuna che usibe.
I will love you.
Mai wako pakora sina eve. Funi sokuo natika bwela heaven. Meantime wafuna che usibe.
I will always love you.
Sing it once more.
Love you, I will always love you.
Hey, Chefy, the numero uno. You all over this?
Downloaded from ilovezedmusic.com.